angijabule kabi sangihlangana naye izinto zabalula kabi kwashesha nokuthi sizwane angihlala ngismile efonini mangikhuluma naye njalo mangilale ebusuku qala ngisendela iy'thombe zakhe egeze cube cobe coka ngivezela yonke into yakhe nami ngala ngiyabuza ngizobona nini isikhathi samba kancane athi ndoda yajuluka umifuna into eyikala kahle ukuthi ifake yokusa nami ngokuthanda izinto ngifake mase ngifonamba i-reptile is not available awuphinduzame reavish the voicemail of Sorenso ishi namba yakhe noma khulumisi lakhe atampizi right now awuphinduzame reavish the voicemail of Sorenso ishi namba yakhe noma khulumisi lakhe atampizi right now awuphinduzame ngoba ziningi izinto ezenzeka ey'nkundleni zokuxhumana especially kufacebook mina kwake kwathi angiwuyeke yafika into kimithi angeke thathise umuntu ama-decision ekubeni ngingakamazivele and from there I started not to believe uthando lama-social media lapho abantu basemsebenzini yalahlibhari bayayiginqa ucela ama-fake accounts lapho abaphosta umzimba ingqondo bayayididla and uma istori sakho ungasazi uzokhalajabule kabi sangihlangana naye izinto zabalula kabi kwashesha nokuthi sizwane angihlala ngismile efonini mangikhuluma naye njalo mangilale ebusuku qala ngisendela iy'thombe zakhe egeze cube cobe coka ngivezela yonke into yakhe nami ngala ngiyabuza ngizobona nini isikhathi samba kancane athi ndoda yajuluka umifuna into eyikala kahle ukuthi ifake yokusa nami ngokuthanda izinto ngifake mase ngifonamba i-reptile is not available awuphinduzame reavish the voicemail of Sorenso ishi namba yakhe noma khulumisi lakhe atampizi right now uphinduzame reavish the voicemail of Sorenso ishi namba yakhe noma khulumisi lakhe atampizi right now uphinduzame isangathi abantu abaningi bangayisaba izinto ezisheshayo abantu abaningi bayadlala ngothanda ukufezekisa iy'nhloso zabo bangayihlonipha bangangena ogibeni lika-social media bangayibeke ey'nhlizweni zabo bayithanda bayinakekele bafikeleke ebuhlungeni nekexoleleke bayithanda bayinakekele bafikeleke ebuhlungeni nekexoleleke the number i-reptile is not available awuphinduzame reavish the voicemail of Sorenso angijabule kabi hlangihlangana naye izinto zabalula kabi kwashesha nokuthi sizwane angihlala ngismile efonini mangikhuluma naye njalo mangilale ebusuku qala ngisendela iy'thombe zakhe egeze cube cobe coka ngivezela yonke into yakhe nami ngala ngiyabuza ngizobona nini isikhathi samba kancane athi ndoda yajuluka umifuna into eyikala kahle ukuthi ifake yokusa nami ngokuthanda izinto ngifake mase ngifonamba the number i-reptile is not available awuphinduzame reavish the voicemail of Sorenso ishi namba yakhe noma khulumisi lakhe atampizi right now awuphinduzame reavish the voicemail of Sorenso ishi namba yakhe noma khulumisi lakhe atampizi right now awuphinduzame.